Maravana, Nyamaravana, Datum Picove, Hongum Burguam, during Hosvedo, him in Dunity. Jambon if she, Jambutin Hode, Dorita Gatavazida, Mazam in your treasure, Dremumana, Nyamarimanga, him in Dunity. Vegani Nyanza, Dori Nyanza Yaruguru, Kova Tumami, Dori Mwami ni Mutara, Mutara Ambi Wani Ngoma, Mpanguri Toi Manzi, Amazirgui Kumukwanda, Hinduji. Barahiji Mari, Nikabu Mene, Dori Nambura Matare, Iya Watangi Yeguhika, Hinduji. The government, Wembura Matare, Ovum Horoshivindu, Dore Horoshani Vindi, Dore Shambayakawa, Na government, Dore Shambayapamba, Nayana government, Dore Moto Kamangu Dam, Vesit Yazaru Bakwaya, Izizia Disafari, Nazana government. Show with Junguri, go here, Kavadamu, go to the Kanakamara, Bajako, Ravana, Navana, government, Brushi Serengi, Nazam, he has been getting Hangana Masumone, the Kamurushan is Asha, that I've done been the same, Matakurushan Hafu, Hanganuka. Ibyuma ibivuguta pamba bigashungura kaha bigatura ibuganda bigategeka bamuta nabyo na kavumene murusha na Dawudi ategeka ubuganda doroteretse apfa mugore arategeka gahaya dorugaruka nyakaragwe mbega tegeka rumanyika uyushwije muhaya utegeka ruhinda ugasubiza na kiziba harategeka mboneko ayi nabona kavumene dore mbura matare atiwe kavumene reka wijajaba yehave witaragurika ubu nkurusha ibi bintu amaze nkurusha n'ibindi Abatutsi da, aba batora mu Rwanda, bagatorwa mu intore, zigatahira umwami, n'abanimbura matare imunduri. Murusha n'inyambanya, izitahira umwami, zigatura ibuganza, n'azazambura matare imunduri. Murusha ifaranga, dore imbere ya marumiya. Ubu nkurusha amakuta dore imbere y'amasenge nako nkurusha abasirikare kandi abatwita n'abasoda abaturuka ni kongo kombe bagatwara izo mbundata bakarwana mu mavita nabo nimbura matare hinduri nkurusha namwambutsa ategeye ku Burundi dore nkurusha na ndeze burya ategeye ku bwishya Ubu nkurusha na ndereya, amaza ndereya karinda Dore ategeye kuzi, maze nkurusha na kabari Kanda ko mu bunyabungo, nabo nimbura matare hinduri Nkurusha konsense, dore intebe ya somuki Uyu tuyi rutungu, ahacukuza ubutare Bugacurwa mutanyi zikarwanda mu mavita maze zikanesha abadage nawe nimbura matare hinduri nkurusha na sovenyi uyu tegeka mini zarwiye inkwavu ahacukuza ubutare bucurwamo imizinga ikarwanda mu mavita kandi ikanesha abadage nawe nimbura matare hinduri